abakulira abakozi ku mirimu bategeezezza nga bafunye okusoomoozebwa okutalabwangako olw'ebirwadde by'emitwe mu bakozi mu mirimu era nga binono byasanguziddwa mu lukuŋŋaana olwatuuziddwa abakulira emirimu mu bitongole ebya gavumenti nga lunono olutudde wali ku Las Vegas Hotel e Mbarara era nga bategeezezza nga nate abantu batawanyizibwa ebirwadde eby'omutwe ku mirimu era ng'okusinziira ku Kasaloni Bitala Kwate Musingire onono ye muwandiisi ow'enkalakkalira mu ministry ya gavumenti egaba emirimu eya public service ategeezezza nga omusomo guno lwe gwagendereddwa nate okubanga beebangula buto bwe bayinza nate okutereeza ensonga ezikosa abakozi nate zibaviirako n'ebirwadde eby'okutabuka omutwe onono asabye abakulira emirimu ku bakozi nate okussaawo enteekateeka ezisobola nate okwaŋŋanga ebizibu ebikosa abakozi ku mirimu kinono kikendeeze nate ku birwadde ebyo by'emitwe ebigambibwa okuba nti byeyongedde.
And capacity building. It is at a critical time in the implementation of the 4th National Development Plan for and the Public Sector Transformation Program, which is housed in the Ministry of Public Service. As human resource managers, you are both the foundation and enabler of government to achieve its transformation. Because for every institution, you begin by growing the establishment, populating it. And when it comes to implementation, you're the ones who look at the service delivery standards and measure and monitor performance. So without you, we can't have a successful public sector transformation. I don't want us to get distracted by thinking about the negatives. This is a human resource manager's conference. But I also want to emphasize, if you recall from the President's inaugural speech after the election, there was emphasis on not only productivity, but the fight against corruption.
Ronald Talema onono nga ye muwandiisi w'ekitongole eky'ensimbi ategeezezza nga nate bwe balina okutuula okulabira ddala nti emirimu ebizibu bino bigonjoola wakati w'okutegeeza nti nabikosa n'enkola y'emirimu mu bitongole ebya gavumenti.
The road equates us to a district. But when you look at our structure, the structure is far below what the district structure provides. So not only Mbarara, but I know all the cities around. It is an important message to send to the policymakers that the city structures, you know, have to be improved. There are issues that are bringing to these people gathered here, maybe which shouldn't be, you know, they are available to carry. And one of them is the rigid promotional structure. You know, employees will continue bringing.